Zenine bibuzo bingi ebiri ku mutima lwaki mukama ondese okubeera bwenti byenkola nze byebifa byendowooza byebigaana lwaki mukama okubeera bwentyo abinganda mama binganda abinganda bonga bandese n'emikwano nga givuddemu bwe gityo mukyala wange yanoba maama olubavu obungi bwe nnina sikulu fizi zaagaana onga ndabyenze naye mukama kusaba onzigye mu mbeera eno ense nenyigiriza mpeddemu amaanyi
totebukaguma mukwano totebukaguma bibaawo mu nseeno omulamu okusoberwa bwe tusinza mukama w'amaanyi talemererwa ankankanya omuyaga omungi ogwo
owomukwano wuliriza osanidde omanye kino oyo mukama faayo gy'oli tayinza kukuleka ebizibu bingi mu nsi sigaana bannange bibaawo naye mukama tayinza kukuleka
mu biseera eby'edda waaliwo musajja eyalina ebintu bye ebingi mugagga byomere eby'obugagga ebyo byafa n'abaana ne basaanawo naye obu teyeegaana Katonda totebukaguma mukwano totebukaguma bibaawo mu nseeno omulamu okusoberwa bwe tusinza mukama w'amaanyi talemererwa ankankanya omuyaga omungi ogwo ne guteeka
agalwadde ago gannuma n'obulamu mbukyaye nnyo buli kibi kiba ku nze lwakinze bye nsaba mukama tabimpa ne mu bantu mbeera ntya nze olw'embeera embi endisakakanja ne bwe luba lukiiko tebampa kuteesa ense nenyigiriza mpeddemu amaanyi
totebukaguma mukwano totebukaguma bibaawo mu nseeno omulamu okusoberwa bwe tusinza mukama w'amaanyi talemererwa ankankanya omuyaga omungi ogwo ne guteeka totebukaguma mukwano totebukaguma bibaawo mu nseeno omulamu okusoberwa bwe tusinza mukama w'amaanyi talemererwa.